You're with SBS Radio.
O le vevela lea e pei ona mōli mawina i le mū i kulisi, manisi o mū te tele e pei ona mū i California i le tau sangataluai. Ua whaamao ni e nisi o sae nisi i e ngafa masu esu enga o le tau. E a fuasa au mai i le vevela o le pāneta ona o whainga tangata. Ai maise le so ona whaao ngā ino le koale, le kasa, maisi awala e ngā o sia e le malosi mai fossil fuels. O le vai taule nei o le tau mawhanawhanai Europa, mā tunu ua le itu langi i mātū le Northern Hemisphere. I se ripoti mai le whaalapo tuputonga le NASA po le National Aeronautics and Space Administration i Amerika, na tā uai o le masino iuni o le tausanga nei, na mauai se matati a o le aupito vevela, o se masina aupito vevela, i le se lau tolu se funma le valu tausanga ua tuana i. Na o le tele o aso i le tolu se funma le 5 degrees Celsius, inisi o vaenga o watanu ua le tu i mātū po le Northern Hemisphere, ai i le toafa le Sahara, na o le vevela i le 5 se funma le tasi degrees. E tusa le nā, ua afa nga i le vevela e puna i le suawai i le se lau degrees Celsius. Na saunua se suyo le Union Scientist, le Union of Concerned Scientists, le tamaita e Brenda Eric Wurzel, i le Al Jazeera, o le suinga i le tau, e pe ona tātou mōli mawina nei, e mafua sa o mai i le tele o tausanga, o le whaatala le, mas whainga so ona fai i le si o si o manga.
Unfortunately, what we're seeing today is that events such as an extreme heat wave that was extremely rare in the past is now more frequent due to the burning of coal, oil, gas, and forests. And scientists can investigate this change using very sophisticated measurement records and very sophisticated calculations and models that can examine the world without burning coal, oil, and gas, and the conditions that we have, which is a history of very intensive burning of coal, oil, and gas.
My Union of Concerned Scientists, Brenda Egvertsel. Ia tunu o le atu Scandinavia ma Greenland, ua mōli mawina le si isi i o le tai, ona o le liu suava i o le aisa, mai le pole le Arctic. E se lau mita le mawalunga o se poloka aisa po se iceberg, na tawhea mai le Arctic, ma o lo o angai i le ngātai whale o Greenland. Ua wha malo si ai ona ve sea nisi o tangata mai o lato ua inga ma ele ele, o lo o masalumia o le amatua a fia i lolonga, pe amalepe, ma liu sua vai le nei poloka isa. Ai o tau kūlisi ma le mū, o lo sa auni fo i le fui mū i Sweden, po Swetena e tau mani mū i le vāo matua, o se mea e le mā sani ai lea tunuu i tau sanga ua mbavae. E pe ona sa unua, le fatonu o le au aunanga fui mū i Sweden, Dan Ellison.
The biggest challenge we have is that the Swedish rescue services do not have the size for these kinds of large and complicated fires as we have at the moment. The fire service worked unwearied, but after several weeks they are very strained. As well as equipment like hoses, pumps and all-terrain vehicles, they are also under strain. This tough situation also demands a structure in the management that the emergency services are not used to.
Le whatonu o le auaunanga fui mū i Sweden, Dan Ellison. O se tau mawhana whana fo i ua mōli mawina ai le te tele o le mūngā lai Europa, ma ua awhi ai le tele o le atina e whaatoanga. I Peretania o le utuuti o le suawai, ma le umi e le itutoni ti munga, ua whaina ai le tele o le atina e amese lava i manu o povi ma mamoe. Na faalia inisi o le au whaifaatoanga i Peretania i le televise le Channel 4.
We need a week of solid rain to even do any good. Yeah, and so it couldn't be any worse really. The terrible spring and now everything's burnt with nothing at all that we can do.
We don't expect it to be dry like this, it just doesn't happen. So very little we can do. And if we grew crops that were more suited to a dry climate, it'd be raining next year, and so we'd be no better off. We've just got to cope with it and move on to the next year. Like all farmers, you wait for the next year and it'll always be better.
E le ngata i Europa ai Asia, e to avalu se fulu tangata ua maa liliu i Japani i mai le vevela, ma ua fesilingi ai le anga atatau le fai o taa alonga o le Olimpeka i Tokyo, lea o lo famoe moe e fai ai le tausanga lua afe lua se fulu. I masino yulai ma aukuso, ole o ngā tutonu, ole tau vevelai asia.
I turn on the air conditioner every day when I go to sleep. Because of this, all of my family members caught a cold. It is difficult to even breathe and move around outside in this weather.
Na saunoa Brenda Ekwertzol o le Union of Concerned Scientists o le itu ai ngā vevelele nei ua whea ngai pia ma to olo tātou mōli mawina o le a whea ngai pia ma le lalolangi a to ai ma tūpulanga o tausanga o rumanai mō le tele o nisi tausanga o na oswinga i le tau mai whaai unga e whaia e tangata.
It is the new normal that unfortunately our public health procedures and our human infrastructure are not yet adapted to the amount of change that we already have wrought upon the globe.
Io se talia nei, ua mōli mawina lea whaina, po le te lewa whaina I lea autele, le Great Barrier Reef, ona o le oswinga I le tau. Epe o le tele o amu ua pepe I le Great Barrier Reef. E le ngata ilia, o le aso anana fima le aso I sini nei, na o I le luas fuma le fa, tike ri le maa walunga o le vevela. Ua faita o vai aso nei, e le ito tōni ti munga o se tau maa lulu, o le nei o le o ngā tutonu o le tau maa lulu, ae ua mōli mawina le maa fanafana, maa naia le suru o le la, maa naia le maa fanafana o aso. Ia e pangalea e iai ona tua. Onona winga a wha wau le mātū tū ma le mungala e o mai le tau mawhanawhana o lumana inei. Ia ua amata ona i se tūlanga sili ona namatia I ni mū te tele e tūla I mai ai.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.